Yo, Luke, no shake nasa, watoto nazingua, acha nwache vitasa, wone nitakavyo pasua. Haina kukenua, hauni juu ya maunajua, machizi wanantabua, na squeezy na wakamua, mini juma chapua. Toto wa mta, vipodozi staki, rangi yangu blacki kamka, I'm original, ni truth, booth na nuka damu, mjanja town mpaka bush, kush pokia salamu, bongo na mimba za rhyme, zinazaliwa stanza na usongo, kasimba dume, jitume, zichume kwanza, kidume na rusha stone, limfume, aliajibanza. Kuna kupune msukuma msukume rudi mwanza Choko shari njoko pisa chasiogopi na shangazo noni this Wale walo noni copy na wascratch kama CBP Kwenye LP na nisipochana mi Whom you think you will be Wanataka nizikwe sanda nivikwe nifiku mauti Ache ngadhibike sanda niandike sikike sauti Your brain and think slow Uwezi kupambana na channel sana ndomano na get blown
Nitabaki juu kwanza na rhymes ni na flow Kwenye mziki huu weni bwana mdogo mini bro My stereo I never gonna stay down My stereo toka mla na break it down Nitabaki juu kwanza na rhymes ni na flow Kwenye mziki huu weni bwana mdogo mini bro My stereo I never gonna stay down My stereo toka mla na break it down
Na wapeleka mkuku na swaga za kiswa kinge So na chonga kaka suku pige buku njoni pinge na watrap ila mtutu MC ni lebobea Niko sharp woko butu si thubutu kukompare One kala kidube Machizi msidate hunelewi kama Ruben Badu po kindegate Mungu mbabriki mama kwa mana she hustle for me Wabino na lumbana na mandiko wa yasomi Masnisha wakomi Na wakonka kawangoni Mashine mkononi Zaidi ya vikosi vya Joseph Kony Mili bita sokoni Harmony msafishe mboni Na mini na madini bongoni Toka utotoni I'm the daily dream Omba nkatika ulimi So yule bonako tozu kilalo na nyota mimi Kani bless mungu utani liganisha na nani Mini zaidi ya mzungo lo kufananisha na nyani na wapoteza Wasani wa mama cheza drama ya Obama Mtaka kivuli chine mwamfuli wa Osama Bitana nitanguli so nikipia mnachotema Na kama ulitega skuli wezi lewa nachosema
Nitabaki juu kwanza na rhymes nye na flow Kwenye mziki huu weni bwana mdogo mini bro My stereo I never gonna stay down My stereo toka mla na break it down Nitabaki juu Kwanza na rhymes ni na flow Kwenye mziki huu Weni bwana mdogo mini bro My stereo I never gonna stay down My stereo Toka mla Na break it down
Brother Patrick Wanasema na sound kama incredible Kwanga wakatizi binadama mwona cannibal Crazy bone shapogawa Haina kuchachawa Piga kimia ni kuweke sawa Demu na mshuti kama geeks Nesabie magoli Haina longwa haina fix Utamaliza soli msadiki usisadikike na ndoto za bongo politics Sitaji ndumba cheki mchumba na virali mix Tepu ya lunduno wate quiet nani Clyde Na beba MCs kama orbit na beba planet I run it Toka M laboratory studio Niko top see you when you drop kama coolio Sumizi kichwa kwenye flavor yenye bongo mchango na pobana Peko na pambana bila usongo haina mana Sifanyi maigizo kama jongo na ntabaki real Baka dena rudi kwenye udongo na kaza buti kamanda Saluti na unasanda nipe wanchi kwa siku recent turi na gonga manda Mindo dawa tungo zangu reply Waze toka hauna mbao si believe you can fly Tatno ndoku
Nitabaki juu kwanza na rhymes nye na flow Kwenye mziki huu weni bwana mdogo mini bro My stereo I never gonna stay down My stereo toka mla na break it down Nitabaki juu kwanza na rhymes nye na flow Kwenye mziki huu weni bwana mdogo mini bro My stereo I never gonna stay down My stereo toka mla na break it down